Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 40 Paulo ajuririra Kayizari. Iki gice gishingiye ku byakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Festo ageze mu butware bwe amara iminsi 3 maze avi Kayizari yagiye Yerusalemu. Abatambyi bakuru n'abakomeye mu Bayuda bamuregera ibya Paulo, baramwinginga bamusaba kubagirira neza ngo atumire Paulo azi Yerusalemu. Mu gusaba batya bari bagambiriye kubikira Paulo mu nzira agiye Yerusalemu ngo bamwice. Ariko Festo yubahaga inshingano zijyana n'umwanya w'ubuyobozi yari afite, bityo akoresha amagambo y'ikinyabupfura yanga kohereza Paulo. Yaravuze ati, si umuhango w'Abaroma gutanga umuntu ngo apfe, abamurega batari imbere ye akemererwa kwiregura ibirego. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 16. Yababwiye ko nawe ubwe mu gihe gito agiye kujya Kayizariya. Nuko abakomeye muri mwe bamanuke tujyane bamurege niba hari icyaha yakoze. Ibi si by'Abayahudi bifuzaga. Ntabwo bari baribagiwe uko bari baratsindiwe Kayizariya. Ibihabanye no kwihangana kwe atuje n'ingingo zikomeye Paulo yagiye yisobanuraho, umutima wuzuye ubugome Abayahudi bari bafite n'ibirego bidafatika byabo byari kurushaho kugaragara nabi. Bongeye gusaba ko Paulo azanwe i Yerusalemu kugira ngo abe ariho aburanira, ariko Festo akomera ku mugambi we w'uko Paulo yacirwa urubanza rutabera ari Kayizariya. Imana mu kugira neza kwayo yayoboye icyemezo cya Festo kugira ngo ubuzima bw'intumwa Paulo bwiyongereho iminsi. Abayobozi b'Abayahudi babonye ko imigambi yabo itagezweho, bahereye ko bitegura kumushinja mu rukiko rw'umutegeka mukuru. Nyuma y'iminsi mike yamaze i Yerusalemu, Festo yaje gusubira i Kayizariya, maze bukeye bwaho yicara ku ntebe y'imanza ahamagaza Paulo. Abayuda bavuye i Yerusalemu baramugota, bamurega ibirego byinshi kandi bikomeye, ibyo batabasha guhamya ko ari iby'ukuri. Kubera ko Abayahudi batari bafite ubaburanira, bahisemo gutanga ibirego byabo ubwabo. Ubwo urubanza rwakomezaga, Paulo waregwaga yari atuje kandi avuga ashize amanga, maze yerekana ko ibyo bavuga ari ibinyoma. Festo yaje kubona ko ikibazo bagiragaho impaka cyari gifitanye isano n'inyigisho za Kiyahudi, kandi amaze gusobanukirwa neza, yabonye ko nta kintu na kimwe mu byo baregaga Paulo cyari kugaragazwa ko ari ukuri ngo bituma acirwa urwo gupfa cyangwa ngo ashyirwe mu nzu y'imbohe. Nyamara yabonye neza uburakari bukaze bwari kuvuka iyo Paulo adacirwaho iteka cyangwa ngo amuhe Abayahudi. Nuko Festo ashatse kwikundisha Abayuda, ahindukirira Paulo amubaza niba ashaka kujya i Yerusalemu arinzwe nawe kugira ngo acirwe urubanza n'urukiko rukuru rw'Abayahudi. Intumwa Paulo yari azi ko adashobora kubonera ubutabera mu bantu bihamagariraga umujinya w'Imana kubera ubugome bwabo. Nk'uko byagendekeye umuhanuzi Eliya, Paulo yari azi ko yari kugirira amahoro mu bapagani kurusha uko yabonera mu bantu bari baranze umucyo wo mu ijuru kandi bari barinangiye imitima bakanga ubutumwa bwiza. Arambiwe izo mpagarara, byagoye umutima we wagiraga ubutwari gushobora kwihanganira guhora atinzwa, gusubika urubanza rwe ndetse no kuba mu nzu y'imbohe. Nk'umuturage w'umunyaroma, yahisemo gukoresha amahirwe yari afite yo kujuririra Kayizari. Ku kibazo umutegeka mukuru yamubajije, Paulo yarasubije ati, mpagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kayizari, niho nkwiriye gucirwa urubanza. Nta kibi nagiriye Abayuda, kandi nawe urabizi neza. Nuko niba narakiraniwe cyangwa narakoze ibikwiriye kunyicisha, sinanga gupfa. Ariko niba ari ibinyoma ibyo babandeze, nta muntu ubasha kubampa. Njuririye kuri Kayizari. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 10 n'uwa 11. Festo we ntacyo yari azi cyerekeranye n'ubugambanyi bw'Abayahudi bwo kwica Paulo, maze atangazwa n'uko kujuririra kuri Kayizari. Nyamara amagambo y'intumwa Paulo yahagaritse iby'urukiko rwagombaga gukurikizaho. Festo amaze kujya inama n'abanyarukiko, aramusubiza ati, ujuririye kuri Kayizari, nuko rero urajyeyo. Byakozwe n'intumwa igice cya 25 umurongo wa 12. Bityo byongeye kuba ngombwa ko umugaragu w'Imana ahitamo kubonera uburinzi ku bapagani bitewe n'urwango ruturutse ku kugira ishyari ry'imyizerere ya Kiyahudi no kwigira intungane kw'Abayahudi. Uru rwango ni rwo rwatumye umuhanuzi Eliya ahungira ku mupfakazi w'i Sarefati, kandi ni na rwo rwatumye integuza zamamazaga ubutumwa bwiza zireka Abayahudi zigahindukirira abanyamahanga. Nyamara kandi abantu b'Imana bo muri iki gihe bagomba guhura n'urwango nk'urwo. Mu bantu benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo, hari ubwibone nk'ubw'Abayahudi, kwizirika ku mihango, kwihugiraho n'umwuka wo kurenganya wari warahawe icyicaro mu mitima y'Abayahudi. Mu gihe kizaza, abantu bavuga ko bahagarariye Kristo bazakora nk'uko abatambyi n'abayobozi b'Abayahudi bagenje Kristo n'intumwa. Mu gihe cy'akaga gakomeye abagaragu b'Imana b'indahemuka bari hafi kunyuramo, bazahura no kwinangira umutima, umugambi wuzuye ubugome ndetse n'urwango rutava ku izima nk'ibyo mu gihe cya Paulo. Muri icyo gihe kibi, abazakorera Imana bose badatinya bakurikije iby'umutimanama ubabwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi kandi amazina yabo azavugwa nabi. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo ayobye umutima kandi yijimisha intekerezo, atume ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Uko kwizera kw'abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse n'uko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azabateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane. Kugira ngo hazabeho gushikama ku kwizera kwahawe intungane, bizasaba kwiringira kutanyeganyega n'umugambi ukomeye w'ubutwari. Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwitegura kaga kegereje, bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye. Bose bagomba guhura n'ako kaga, kandi abeguriye imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungurwa n'igeragezwa. Igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutima nama, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera mu kuri. Igihe umwijima wabo buditse, nibwo umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana. Igihe ibyiringirwa bindi byose bizaba bitsinzwe, nibwo hazagaragara ufite kwiringira Yehova kudashira. Kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose bagenza bagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi, Imana yizabahozaho ijisho kugira ngo ibakorere ibyiza. Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye.